bad now.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Sina muda sina haya Mirongu muna pita babaya Miheli mini na joga kidogo Mkuta unashindi ya miogo Instagram nali ita kichimodo Mba ni Fatuma muza mikomogo Usha patikana Chuma unopane ndorubani Ini koko bai koko mbaka sebureni Hatu kama tiki visirani Ukinyona we vunga vunga Sisemi nalo chuna chuna Nishaji visho nunda
Hatutafuti train, kitambo tusha kick Eti touch ya na sanda, real nigga sizi mic Nilisha kuwa nyuma, na najua kipi ni kipi Wanojua what I'm doing, kitambo shawe ya tiki Elimu ya mtaa, isha nifuza kitambo Nimeisha itwa chawa, soro tukua chambo Real nigga wanasema touch, endeleza mambo Sishangai watu wabaya, wanataka kunweka kando
Usha patikana, chuma unopame ndorubani Ini koko bai koko mbaka sebureni Hatu kama tiki visirani Ukinyona we vunga vunga Sisemi nalo chunda chunda Nishaji visho nunda nunda Kilo mbaya mina duna duna
Vunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Umo wako chunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Vunga kausha Umo wako chunga
Now.